could feel the night slipping by, oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light, and she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever, one song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night, we could dance in the morning light. Let's forget about our worries in the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and oh, I can feel the night slipping by. She said, this life ain't forever, one song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
På MP3 starter du dagen med endelig mål. Ta mamma, ta deg gjennom dagen fra 11.
Høres vi.
MP3-klubben med Martin ditt artige selskap. Hver ettermiddag fra 2, og selvfølgelig får du alltid musikk.
pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like your style.
Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Take it slow.
MP3.
And it's true, it wasn't easy getting over you, but that's just what I had to do. Whatever, we were never good together. I'll be here and you stay there. Truth is, I never cared. Whatever, 2 years, that ain't forever. I'll be here and you stay there. Won't see me cry no tears. Never mind, never mind. Feels like you were never mind. Go lose myself in the arms of a stranger. And yeah, it sucks sometimes in love. You try your best, but it doesn't work. And it don't matter either way. Yeah. Oh yeah. Whatever, whatever. We were never good together. I'll be here and you'll stay there. Truth is, I never cared. Whatever, whatever.
Dratt ut tida, nå det vanskelig å si det. Snakker bare sammen når vi over en I promille. Vi må ta et valg, baby, synes det på tide. Du gir meg ingenting, gir meg ingenting. Men når du stemmer, ser du på meg. Så si meg hva du vil, si meg hva du vil. Jeg tror det meg til å skje.
Om
jeg
ikke tar feil. Love me NRK MP3.
Just gotta know how
they tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies, baby, I just gotta know, how long has this been going on?
told you did not. He's abusive, elusive. The truth is he lies. I know you don't want to let go. And just like before, I can see that you're sure you can change him, but I know you won't. The devil doesn't bargain. He'll only break your heart again. And is it worth it, darling? He's never gonna change. He'll never be Prince Charming. He'll only do you harm again. I don't mean to meddle, but the devil doesn't settle. No, the devil doesn't bargain. Mm-hmm. The devil doesn't bargain. Mm-hmm. I'm not one to lecture, talk down to a friend. I don't mean to pressure, mean to condescend, but I just want what's best for you in the end. I know you don't want to let go. Like before, I can see that you're sure you can change him, but I know you won't. The devil doesn't bargain. He'll only break your heart again. It isn't worth it, darling. He's never gonna change. He'll never be Prince Charming. He'll only do you harm again. I don't mean to meddle, but the devil doesn't settle. No, the devil doesn't bargain.
MP3.
Länge lever klicken och cool. Jag skålar med bro och sipper dumpa till den
blikkene. Klare med replikkene. Puss med pels på bekk og hipster. Norge sender blikkene. Vet hvor mange siffere kaster de kjapp i her. Smakløse gutter med god smak. Har en lubben nå, men snart så må jeg sende den på sats. Eller gjøre summen større når jeg spiser Michelin. Smaker husets beste vin. Fuck it, glad. Vi heller opp i mengde med et smil.
Alt nøtt på et bord.
Jeg har det bedre enn i fjor.
Vi allerede stjerne, klart du spiser Michelin.
Tre stjerner og fin vin.
Talk to me nice, bro, da tiden har blitt stor.
Talk to me nice, høy bro.
Vi får gatte musikanter til å spille fiolin.
Sent. Det kan hende jeg ikke våkner opp. Skjer da, baby, jeg var hastet. Du sier sov hos meg, mens i morgendagen fylt opp. Men fuck it, la oss get down, turn up. Jeg finner tid til deg. En shot, en drink, så går vi inn på et norskbyr. Men det alt for sent. Men fuck it, la oss run it up.
Finnes ingen sjanger hvor vi ikke i vårt rette element. Se meg slappe i meg greier som en pasient. Du kan ikke fyre opp som oss, jeg ser deg sidebrent. Alle våre plaks, de kan skrives i mitt testament. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Hvor mange bitches skal jeg få på i dag? Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, nei, se meg gal. Er på en egen variant. Si hva du vil ha, jeg har det. Du har rett til å være kravstor her. Til Melleparty i hovedstaden. Og vi kan gjøre hva du vil.
Du vil ha norskbil, men det alt for sent. Det kan hende jeg ikke våkner opp. Skjer da, baby, jeg var hastet. Du sier sov hos meg, mens i morgendagen fylt opp. Men fuck it, la oss get down, turn up. Jeg finner tid til deg. En shot, en drink, så går vi inn på. Men det alt for sent. Men fuck it, la oss burn it up.
Money talk, bullshit walks, we ain't the same, bruh. Har en østkant babe som vil på half flop. Slick back shades og vest, men ingen bachelor. Flow min original, den ikke tasha. Hun spør meg hvordan jeg ble stint. Hun spør meg, det noe liv? Sorry baby, jeg har ikke tid. Si hva du vil ha, jeg har det. Du har rett til å være kravstor her. Til Melleparty i hovedstaden. Og vi kan gjøre hva du vil.
Du vil ha norskbyr, men det alt for sent. Det kan hende jeg ikke våkner opp. Skjer da, baby, jeg var hastet. Du sier sov hos meg, mens i morgendagen fylt opp. Men fuck it, la oss get up, turn up. Jeg finner tid til deg. En shot, en drink, så går vi inn på et norskbyr. Men det alt for sent. Men fuck it, la oss burn it up.
Synet på klubben og ber om tilgivelse igjen. Tro hva du vil, jeg skal prøve mitt beste i kveld. For mikken er live og jeg vet at du ser. Vent for noe godt og vi kommer så bitch bare vent.
Du vil ha norskbyr, men det alt for sent. Det kan hende jeg ikke våkner opp. Skjer da, baby, jeg var hastet. Du sier sov hos meg, mens i morgendagen fylt opp. Men fuck it, la oss get down, turn up. Jeg finner tid til deg. En shot, en drink, så går vi inn på et norskbyr. Men det alt for sent. Men fuck it, la oss burn it up.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait.
Oh, I'm in the sea of celebrate. Baby, I just don't wanna wait.
Dette er NRK MP3. 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 Just the way that I am. Head in the clouds, I don't know, fit into the crowd. Baby, it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I am.
It's just the way that I am.
Tro at det var meg, men du gikk en annen vei, ga meg sår og bind. Jeg har grått 1000 tårer, tåken har gått over, og jeg har det bra, jeg lover, ikke lenger såret av deg, av deg. Ikke lenger nummer når jeg våkner, har sluttet å tenke på deg når jeg sover. Blessen det ble jeg aldri noe mer, har grått 1000 tårer, tåken har gått over, og jeg har det bra, jeg lover.
listening on your hands, baby, never mind.